abakulembeze mu district ye Rwengo batadde ku nninga abakozi ba government olw'okulagajjalira ebintu eby'enkulaakulana ebiteekeddwa mu kitundu kyabwe. Mike Zizinga, katuwe bisingawo.
Abakulembeze basinzidde mu lukiiko olukubuddwa ne bagugumbula gavumenti olw'okulema okuteeka ekizimbe ku ssomero lyayo ssaako n'ekkubo eriyinza okutuusaawo abantu ekiwaliriza abamu ku bazadde abatwalayo abaana okuwaguza mu nsi
kuli mbulumi fe tulajira bujole baserebutwayogera nga esono twagenda nembunyiza fanya nekiggwako ekyero si ne batwongera ekirlao nga tukyawu banja kitoekyo tukifunanga tubegayiridde basebo ne bannyabu tulina obusungu teririna kabuyonjo teririna bizimbe kya gavumenti kyonna teririna kkubo lituukayo dairekiti nga bonoka nti nva kiwangala ngenda kujulire bitumoolo kirupindi ate essono lya gavumenti
Lugaju Geoffrey omu ku bassente b'ebyalo ebisangibwa mu Rwengo alazo okwennyamira olw'abasawo ab'ebyobulamu abatakoze mulimu gwabwe ng'abantu abasinga mu Rwengo tebalina kaabuyonjo.
Musawo w'ebyobulamu kugombola ekisekawo atukozeemu omulimu mutono nnyo. Ekisooka ffe tujja na bululu naye mumanye nti abantu b'omukagula abasinga abamu bangi tebalina tooyi. Abantu baagaanira ddala okusimira ddala kaabuyonjo bw'ogendayo n'omugamba tooyi olutalo luba luzze taddamu kubuuza naye ng'amaze emyaka etaano naye simanyi musawo kyakola okugombola awo twamuyita dayalema tusaba kifo tuyambe otugambire omusawo ajjeko mu byalo byaffe. Waliwo n'omukyala sijja mwogera ali ku kyalo kino ekibinaani yakola omwenge akola mwenge guno gwe balinnya we bati naye ate ne tooyi yagibikiraawo abikkako bubisi kaveera
ngeri yemu alaze okwennyamira olw'abaana abatasoma ate ng'abazadde baabwe nabo bagamba baabalemberera dda.
Twasanga abaana nga 40 mu kiwangala wanuuka ng'abaana tebasoma abaana bajja ne bagula embizi ne badda omwo ne bookya abaana abato kyewunyisa kati ebiseera bya nseenene sawa mukaaga omwana wa myaka 10 akwata nseenene ki
nagawale beeka kuli omwami w'eggombolola mukwanukula abakulu bano anenyeza abazadde abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe ekiviiriddeko abaana bano okufuuka bakiwagi.
Ffenna abazadde bano njagala tukkirize nti obuvunaanyizibwa bwaffe twabukola ki lwaki oyagala ffe tujje tukozese eryanyi lyonna lye tusobola nga gwazaala omwana oli awo ate abaana bano ekizibu kye tubalinako nti tubakwata naye era tosobola mmusuzaayo nnaku ziwera ate wano tetulinawo kkomera ly'abaana bato
ku 89 akatunyeza BBC BSF mu mmandu so redi afubuka bamulembe omutibi Mike Zizinga e Rwengo.